sinzima ngidakwa njalo kwaphila. Umsebenzi sengibizwa ngomthwalo wabazizwa. Abazizwa nekhalo zami ngiyathethiswa. Sengithethiswa nangane zami njalo ngcenga nabafowethu. Indlu iphenduka inkantolo zangibhedela wena mfowethu. Iy'nhlungu zami zonke ngizithoba ngebhodlela nemfihlo zami zonke zaziwa ibhodlela. Hlala ngidlile, hlala ngidlile, yabona manje sengizwile. Sabo kuyendlini ngoba nalo mfazi silwile. Akazwisisi uthi mina ngidakwa njalo, mina ngidakwa njalo. Uthi mina ngidakwa njalo, mina ngidakwa njalo. Uthi mina ngidakwa njalo, mina ngidakwa njalo. Ngiyuma ngiyaburithe ngiswithi labo. Urenake nojwala hama baso. Phuma daikisense ngibamba mabot. Tshela le impimpi wanenza so. Ngiqambanisa nomfazi lana zochitheka igazi. Angoba ngifuze yonke imali, angibuzuke nabangani. Give me why we flop, why we pop, why puzz in my room hot. Nelly pinches like it's gonna scope. Ganes or keranic, sassy skull. Yeah, but I'm shy corner. Pack my bags and leave. No, but I'm so corny. The reason we will end inside a courtroom. When you kinda like a tesh, I'm a court tattoo. Time to draw the glue, I mean, you push me court tattoo. Baha. Shalangi pile, shalangi pile. Yeah, but I'm just in zwile. Sabo kuyendlini ngoba nalo mfazi isiwile. Akazwisisi.